nyimbozatu.com.
Smart, Smart, Smart swag. Congo, Namibia, Angola, Botswana.
Kwelani kivine na maticha zinao wangene kaiti chichi nyimbo ni chalirumba na ine azibambo waonekela nabo azimai waonekela aliense afine kwa chinyimbo ichi ni Christmas na nyue wagamba loko bama ni angene aliense afine afine loko ni ngote afine kwa kanyimbo waka Lorijizo FK vina boboi mugamba kaiti chichi nyimbo chivini sama ningi nicho chalira
Pela kivine chinyimbo Sitifuna gomenya na pa Christmas Sitifuna ndeo boy Tifuna chape kuvina Aha
Bonya kamu danzo kapa Christmas na nyuye Bonya kamu danzo kapa Christmas na nyuye Bonya kamu danzo kapa Christmas na nyuye Wela ni girls kivine Iki chinyimbo lilumba Wela ni girls kivine
Makembo haba imbila si hapa haba mvela kinyimbo Christmas na nyue ya bwela wakamba tifinile pamozi
Get fast up Kufunika watove lako ni katai mkako boy Kufunika chape wavina kanyimbo kapa Christmas boy FK, CSM Wari hapa
Zesco na era zona. Oh, ah, qual é isso?
Guerra ni gas tu vine. Ichi chinimba ni lumba. Guerra ni gas tu vine. Ichi chinimba ni lumba. Christmas na nyuye. Guerra ni gas tu vine. Ichi chinimba ni lumba. Christmas na nyuye. Guerra ni gas tu vine. Guerra ni gas tu vine. Ichi chinimba ni lumba. Guerra
man a swagger boy. Rabbit rocks. Yeah.